belenɗo gurowo.
Jonde ɗo nder wuro belanɗe mawni min cinguɗo ngo, on wiita kena Zarumey maman ƴuwana mawrey maabe. O fotondiri mawniraɓe makko ƴuwoyi ton warde do tondo bon, ɓe gaɗi balɗe jeɗɗi fewi fondu woni ɓe keɓayi. Gam ɓe mijana mawniɓe no mayi nun tawi du o yahana haus gartuki makko, nden o yotti tonko saare. To wi so ƴuwoyi ley tonko saare toy o yaata? Nden o wi'a wuro Zarumey o yottoto. To yotti ɗon, nden no Zarumey wima lootoɓe gon pantino ɗo wadde jeɗɗire foy fondu woni ɓe keɓayi. Nden no o yehi to maɓɓe, nden o ƴamiɓe yalatengun heɓaka non na wala ni non. Ɓe min wallayi ladde nde ni salimi miyi ko wito ɓe kollo ha ɗum nokku ngun. To julde safukone watta tawana o wari lelli mawɗi tati, o waddi tengun to Zarumey ni o wi mawri ra'a makko ɓe ummoɓe ndilla. Tawi mawniɓe ɓe fuu on tawa kena doso e jonde kanko woni mawnu lohotoɓe ɓen. Nde o wi mawni ko wallayi mi wuro welgo kan jonde belanɗe. Mawni ko wi kanka yaata. Nden noon dekiraɓe mum e miñiraɓe makko ummi tokkude mum. To kanƴum saabi mana jonde maɓɓe ɗo nder belanɗe.
Belanɗe gorema faari
ko jimmi mi fama low haki ummiɗo fuu no waɗa ɗum na sey jomum rono ɗum.
Wallahi gawtaray
e low haki hunde tawangal no, sabu neɗɗo yiyata rawandu ladde mi tawi mama abbiraɓe han no ɓe jeetato no. So ɓe jaha nder gese maɓɓe a tawan ɓaruji maɓɓe no ɓiɗi. No woodi nokkuje to seni aɗa juula a suusa ummade juuli nder mum sai se joɗiɗa sana ɗum fuu na ladde fi neɗɗo. Miɗen naata nder nokkuje ɗen.
Irgo fuu noodi hem
hande ono lohona
tomo gawasino
lowaki wala ka dendal ngam min acci ɗum.
Ino naasino
ɗume waɗi ko accu ɗon ɗum
ino nan inne
ko waɗi min acci ɗum? Birdiji ladde woni wala ka denda ngam nden munno no woodino. Amma hande nder ladde amin nde dana jawga ladde wala fuu ko jiita nder mum. Mama an wonno mawɗo lohotoɓe, imo looho imo sawra haangaɓe no wayi fuu.
Badal folonkuna sa
joni low haki ko mamiɗon wonno waɗa le leydi be lande wala fuu nder mo renɗo ɗum.
Wallahi
wallahi joniɗo low haki on kam woni miño abba am duuɓi makko nayni e mayde sayya ni min tok kitiɗo no loho heseso
ko yankindeyi sijo nanandu.